Abatuuze mu kabuga k'ebuku ya mu disitulikiti y'e Kassanda basomozza abakulembeze baabwe okuvaayo babataase kasasira bafuukidde ekyambika. Kati kigenze myezi esatu tayoolebwa. Abatuuze batya nti boolekedde okwatibwa endwadde eziva ku bujama.
Twalidde ddala myezi ng'esatu naye nga buku yafuuse ekivume ku nsonga ya kasasiro era ng'abantu abasinga obungi bakifudde ekyamawulire nti bukyatulonda ate twalonda bubi olw'okuba nti kasasiro atuli bubi naye nga guno omutawaana guteeka eri abakulembeze baffe okusinga ennyo abakozi ba gavumenti obaolyawo ndoza bwe bagereka ssente tono okulaba ng'ate tawuni kanso yaffe ebeera mu kasasiro omungi
kubanga ekibuga kino nga bukuya tawuni kanso kimaze ebbanga bwe twava mu kulonda tewabangawo kuyoola kasasiro konna jjukira nti ekibuga ky'ebukuya kirimu abantu bangi
olw'okuba twagala kulembera abantu nga balamu bulungi bwansi kigambo kikulu nnyo wabula twongera okukubiriza abantu kasasiro ono bamuteeke mu bukutiya
tugenda kujjamu fenna obulwadde bwe babukwata tebukwata yeewo kasasiro wabula bukwata fenna abali mu eriya
batuuze b'ebukuya kati yombaka wa bukuya mu palamenti gamba Michael Bukenya kyabikola ategeeza nti bakunze abatuuze bakole bulungi bwansi ne bayoola kasasiro waweza lole ttaano nanenya abakozi b'emirimu gy'ekikugu lola ataano nanenya abakozi b'emirimu gy'ekikugu abeesuliddeyo gwa Nnaggamba ku mbeera eno
abasinga ekibasoomooza nti guno omulimu gulina kubeera gw'abakulembeze na tawuni kanso era tawuni kanso tulaba nti egezaako naye omulimu gukiremye era tugendagenda ewaka otumutegeeze nti tetulina tawuni kiraaka kubanga guno omulimu gugwe alemeddwa okuteekateekera ekibuga atunoonyeza omuntu asobola okukola omulimu guno wadde bulungi bwansi alina okubeerawo ate atufulira omuntu asobola okuteekateeka obulungi n'okuteekateeka omulimu guno bulungi tulyoke tuddukire awalala kunga bannabukuya bwenna enkuŋŋaanya ya kasasiro tugenda kubasomesa engeri gye tulina okugikolamu ate fenna twekwatiremu kulaba ng'ekibuga kyaffe kiyonjo kyeyagaliramu ate nga tetufuna ndwadde.